Daddy, you go Sweden, Mommy, you go Holland, na mi mi na the States, na 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 na.
Yes, yes, Kenya, Uganda, back in Tanzania, baby.
Ibra.
Zero,
Hini yenu tena.
Asante sana, Home Shopping Center,
Sanza
Zulu, King Cassidy, Hini the Harbor Record
one. Sana,
Petty Money wa kuwache.
Petty Money,
Shemi the Belly, Dava Natalie.
Asante ni,
wada watu wa Bowl of Flavor.
Sana,
Alapati Ngubijiwe. Jiti Dollar, rest in peace my homeboy brother. Ilala, tunabona kupop my champagne. Kariyako, tudo, sema wayo. Zote bongo flavor maka bamba ta. Legendary brother meni bado na nga. Tangu Julieta mbaka leo bado na koma. Bongo flavor naiweza, naiweza kuichaza na kuimba mama. Bongo flavor naipenda, inanifanya kila siku mina ringa mama. Bongo flavor naiweza, naiweza kuichaza na kuimba mama. Bongo flavor naipenda mama mama way. Chesisha jipinde, fanya wainama, wainuka. Mama, 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 wayo.